waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa wararkii dalkan Australia maanta oo aad talaado bisha Maarsana ay tahay 3 2020. Magacaygu waa Xasan Jaamac. Wararka caawana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Scott Morrison oo ku booriyay shacabka Australia inay isdejiyaan iyadoo xanuunka coronavirus uu weli sii fidayo. Wakaaladda warbaahinta AAP oo albaabada loo laabay iyo bankiga dhexe ee dalkan Australia oo charay lacagaha Abdul Saarka ah. Wakaaladda wararka ee Australian Associated Press oo AAP loo soo gaabiyo ayaa ku dhawaaqday inay hawlaheedii gabi ahaanba joojinayso kadib 85 sano oo ay wararka siinaysay Australia iyo waliba caalamka intiisa kale. Madaxa AAP Bruce Davidson ayaa sheegay in ganacsigoodu uusan ahayn mid hadda lacag laga samayn karo maadaama ay aad u soo bateen, buu yiri wararka lacag la'aanta ee internetka ku jira. AAP ayaa albaabada loo laabi doonaa 26 June. AAP ayaa waxaa u shaqeynayay 180 shaqaalaha oo kala jooga gobollada dalkan Australia, New Zealand, Los Angeles iyo London. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa ku boorinaya shacabka Australia inay isdejiyaan iyadoo xanuunka coronavirus uu sii fidayo. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya iyadoo kaysaska xanuunkan oo sidoo kale loo yaqaan COVID-19 ee dalkan Australia uu gaaray 34, iyadoo 21 qof ay ka biskoodeen halka hal qofna uu u dhintay. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in alaabada dukaamada qaar la dhammaystay dalka oo dhan, iyadoo dadku isku dayayaan inay kayd sameystaan sida waraaqaha musqulaha oo kale. Laakiin Mr. Morrison ayaa sheegay inaan loo baahnayn inay dadku argagax isgeliyaan.
Australians should continue to go about their lives in their normal way and just exercise common sense in the same way you would.
Shacabka Australia waa inay noloshooda sidii caadiga ahayd u wataan oo ay aqli isticmaalaan. Si ahaan waxay la mid tahay mararka qaboobuhu xumaado oo duray badani uu dalka ku fido, wax la yaab lehna ma aha. Sidaas oo kale ayaa dadka laga doonayaa inay caadi u dhaqmaan, taas ayaana dadka ku dhiirigelinaynaa, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Adduunka oo dhanna xanuunkan ayaa ku dhacay 88,500 oo qof, iyadoo in ka badan 3,000 oo qof ay u dhinteen. Dadkaasi oo kala joogay dalal dhan 67. Sarkaalka caafimaadka ugu sarreeya dalkan Australia, Brendan Murphy, ayaa sheegay in maamulayaasha Australia ay diiradda saarayaan sidii loo ogaan lahaa loona xakamayn lahaa dadka xanuunka qaba ee dalka dibadiisa ka soo noqonaya.
Social isolation should be focused on people who've returned from high-risk countries or people who've got symptoms that might suggest that they've picked up this.
Waa in diiradda la saaro sidii bulshada looga go'doomin lahaa dadka ka soo laabanaya dalalka xanuunku uu ku badan yahay, ama dadka muujinaya calaamada ah inuu qofku xanuunka qabo oo lagu soo daartay. Laakiin haddii aad ka soo laabatay dalalka koonfurta Kuuriya, Talyaaniga ama Iiraan, markaas runtii waa inaad dadka ka fogaato oo aadan tegin goobaha aad dadku ku badan yihiin. Qofkii 10-aad ayaa laga helay xanuunkan gobolka Queensland, sida ay xaqiijiyeen maamulayaasha caafimaadku. Nin 20 oo China ka yimid laakiinse Dubai soo joogay ugu yaraan 2 intuusan Australia soo gaarin ayaa xaaladiisu fiican tahay, isagoo ku jira isbitaalka Royal Brisbane. Wiilkan ayaa guri la wadaagayay nin kale oo hadda laftiisa la baarayo. Bankiga dhexe ee dalkan Australia ayaa jaray dulsaarka 0.25%, taasoo guud ahaan dulsaar lacagta laga deynto bankiga ka dhigaysa 0.5%. Go'aanka bankiga ayaa looga dan leeyahay in dhaqaalaha looga badbaadiyo saameynta xanuunka coronavirus. Lacagaha dulsaarka ee Australia ayaa awalba hore loo jaray 3 sanadkii la soo dhaafay si dhaqaalaha loo kobciyo. Saadaasha hawada Brito oo 4 magaalada Perth, inta badan waa cadeed 32 Adelaide, sidoo kale way 26 degree. Melbourne ee xoogaa roobaba la filaya 23 degree. Sydneyna waa roob iyo 25 degree. Brisbanena xoogaa shuuxa ayaa la filayaa 30 degree bay soo gaaraysaa. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii dalkan Australia maanta oo 3 bisha Maarsana ay tahay 3 2020. Magacayguna waa Xasan Jaamac. ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale, ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.